mama abantu bebe yetondera bamwefulira akasozi keyiwanikira amutu yanya na nyini nyanja bambi na saba mazi kabaka wabakabaka nebamukube migo ekisa kya Yesu n'okuwonya abaana kukyamufumisa amagwa abantu beyetondera ne bamufugira malusu nanyini byonna ne bamwambula yafali bwerere yajolongwa Sujali minji ne Petero yatia bwe bamubuza Yesu na ye yamwesamba yagamba simumanyi uyu busaje simumanyi bananga
kawala ngakalubiriza
ye kana kawala kana bakatia ye
kopita
simumanyi uyu busaje simumanyi bananga
kawala ngakalubiriza
Enkoko
yako kulima
simumanyi uyu musajja simumanyi banange
yadamu yako kulima
kana kawala kana bakatia ye chajafi neba musogefu mepangu neba kakasanti mugezi neba gabanolo nengo yeze tata bamuzika mutande yolwazi neba sako nejinjiri chuma neba leka una bakumi na yera ya vayo na mani ama ulira gogendese oyo Yesu ya mpaga Saya bange zatasanira yangaza emige jakuba Yesu zateje jimponye ndwade
Yesu zakubange sagala kuwegana
Nzijukira nange.